mara panapona utelezi na umba ganga mara my I know zita kuja changa moto to, to. Sweet I know, I know. Tutapitia miso to, to, to. Najua unanipenda mchumba uwezi enda na kimbunga najua unanipenda lazizi uwezi enda na mawimbi mpenzi sura yako, sura yangu zishaanza kufanana moyo wako, moyo wangu kupendana hadi kiyama siko single mchumba waambie hauko single siko single mchuchuchu waambie hauko single hasara 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 nilipata before hasara za duka la mapenzi zilinikausha koo sikulala sikulala mimi mambo ya kurushwa roho nikapa kupenda sitaki tena hakumie nono wewe ni nani wewe ulonibadilisha akili wewe ni nani wewe umenitawala mwili mpili